shirkada Turkish Airlines waxaan ka helnay technical assistance iyo tababaro inay nasiinayaan haddii Ilaahay ka raali noqdo in organizationkana ay nala dhisayaan private sectorka diyaaradaheena kale ah iyo haddii innaga aan isku tagnana inay diyaar u yihiin inay nala shaqeeyaan oo connectionada iyo wax kasta aan ka wada shaqeyno oo iskaashano ayay diyaar u yihiin iyo wax alla wixii kale oo aan oga baahana tababare iyo dhinac kasta inay diyaar ayay noolyihiin alxamdulilah. Waxaa kaloo la kulanay madaxweynaha bankiga development bankiga bankiga horumarinta islaamka isagana aan la kulanay ballanqaadyo badan inoo sameeyey sidii soomaaliya shaqo abuuris iyo loogu sameyn lahaa dhinac microfinance, dhinac maalgashi, dhinac technical assistant intaba aan aad uga wada hadalnay, programyo badanna isu soo afgaranay. Marka alxamdulilah socdaalka si fiican ayuu noogu dhammaaday.